you once again. Masikini moyo wangu utoka pini ukautoboa. Uko mbali nami tazama na jiongelea. Mapenzi kweli vita, vita leo na jonea. Home kila siku visa, visa utaki kuambiwa. Licha kukupenda kote bado hukujali. Na pete tulifesha sili huku nikubali. Na ukani promise kama utani jali. You're gonna buy wind, mena na upepo, oh my love. Bye bye, let me go. 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 Mapenzi hisia ni kweli jamani. Nami sikujua utamu wa mechi ni ucheze ndani. Penzi nilizama chini baharini. Ikajitutumua nikiamini wendo wangu wa moyoni. Ulikuwa niwe, ulifanya nigande niwe. Ulonipa upofu niwe, moyo wangu umefreeze niwe.